Umkhonjoli butho lamendilithandayo.
Umkhonjoli butho lamendilithandayo.
Umkhonjoli butho lamendilithandayo.
Oh, no.